triple double. Kampala, Uganda, tuli no mujoga.
Fresh white in another heat. Sisha nywa, passion in a mix.
Yeah, we bad boy triple double. Kampala, Uganda, tuli no mujoga.
Fresh white straight out of DT.
Let them feel.
Tukola heat.
Mwana, fatuli na waka.
Tuli bakozi, we born to win.
Baraba na chichisera.
Hot and wise, you know we born to win.
Mwana, fatuli na waka.
We don't give up, we born to win.
Baraba na chichisera.
Mchikin wise, you know we born to win.
Tituvu wano batu wa singa.
Tuchikuli bakozi sata tufuna nyo.
Tuveyo mwemuli mkusaga.
Neva nyiga katiba tufukina nyo.
Baraba mwana chichisera mchivemo.
Angu, we rhyme so sweet like mango.
Nisungu tafu mwana tituba baba mo.
Kampala muambe karango.
Yeah. Yo, isembu na tuliba tunayate kuba singa kwa tuchikuwa teli kusaga.
Mbuto kwa sigiri langa poteto. Dongoro te wali wote tunaye katinga changa choto.
Mwana, fatuli na waka.
Tuliba kozi we born to win.
Baraba na chichisera.
Hot and wise, you know we born to win.
Mwana, fatuli na waka.
We don't give up, we born to win.
Baraba na chichisera.
Hot and wise, you know we born to win.
Bagambe, bagambe, bichi bichi. Bad boy, triple double, bichi bichi. Dola. Baraba kunano kurabula.
Fire, kata majasiri katoba labula.
Echisoka mwana, tela tuwa sobula.
Kampala na Jimala tigomia Lagos.
Eno sasage.
Believe achieve like Kenzo.
Ile tala chitofu tulino kujoka.
Nino kusufuga Lamborghini ezo.
Yo, kubayo wapa tulina kwefu. Bindi rila siko ze sotrai kamaru.
Musirifu nino kubomu sanyo fubula. Disiri mwana kukuga manjina kongo fo.
Mwana fatulina waka.
Selecta Kopi, number one promoter.
Baru wapa no chachisera. Mchikiri ze kumwana tituwa singa.
Yeah. Are we are fresh and clean. We don't give up, we want to win.
Baraba na chachisera. Mchikiriza kumwana tituwa sikwe.
Kitofu, we are born to win.
Bati deba gude mchitengo.
Katemba tuwa mulekera Mr. Bean.
Nzori gino atela sikawani.
Mwagera nyomu tulwaza kaskonda.
Kijoga munga siteta ikuni.
Twakola nyebiti watu tuwa bironda.
Nkola win is the sikola zilusi.
Chitiwa chidele all my blood.
Fripo trapo ni noli nyatoko.
Uli jola gayari kubiru body.
Kuwaru abuzi kuba zona suko.
Yeah, are we fresh and clean?
Tichikuwa teli kusaga.
Are we fresh and clean?
Amachikirize kumwana tituwa singa.
Yeah, are we fresh and clean?
Tichikuwa teli kusaga.
Are we fresh and clean?
Amachikirize kumwana tituwa sigwe. Tabu sagara vigambo. Luka food.
Ever fresh and clean.
Baeta zikatino kajambo. Triple double the baddest rapper.
Chip on the beat.